kusimba simba mwana muwala onyirite ulala goya mbalanze nano nsikiriza otambula nze nane mpavuba osana wa malaya na yembera nkuchoga umbera nkuswaza nze umbera nkujoga nze linda 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 moku Sagala kusema Linda 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 mokupenda Mokupenda nze Sagala kusema Linda 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 mokupenda Mokupenda nze Sagala kusema Wama sembela Yanguwa Neda neda Toi wanvuya Katita baho tandise Neda 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 Linda 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 Mokugenda Mokugenda Nze Sagala Kusimba Linda 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 Mokugenda Mokugenda Nze Sagala Kusimba Linda 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 Mokugenda Mokugenda Nze Sagala Kusimba Andaba ku TV ne kuledi